utywala mfethu sphuze ungathi into bumnandi
imali yafile ejule sase sasebenzeni
yebo utywala mfethu sphuze ungathi into bumnandi
imali yafile ejule sase sasebenzeni
Utywala mfethu sphuze ungazincinci ubumnandi
imali yafile ejule sase sasebenzeni ilalanelanhlabeni imali yafile ejule sase sasebenzeni
Uma ngibona bomamazi, ngibona maitululu Vele nkohlo ye, ukuthi ma, sisebenza nzima Uma ngibona maitululu, ngibona mamamazi Vele nkohlo ye, vele nkohlo ye Nisebenza kanzima Zasilele mawotela Silele sinambete Silele sinambete Sidi makiyami Zasilele mawotela Silele mawotela Silele sinambete
Imali yafile ejule, kusasa sasebenzeni.